This is the African music mix on the Voice of America.
Charlie Force, if you hold something, 10 CDs for my hand, it be small something. With the few stone boy, make it drop something. Ghana boys, then one off in a jazz something. Charlie Force, if you hold something, 5 CDs for my hand, it be small something. With the few backer, make it drop something. Ghana girls, then one off in a jazz something. Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto. Give them, new dance, Sam Samba, don't be Lamba, they don't know this. New dance, go down low. This be the new dance, make you follow me go, no reason one chance. Shaku Soto, no go they fall down, no go they hold bow, no be one call now. I'm a Yakayaski, I'm a Tsubaski, I'm a Ghana girl, so I wanna roll my ski. For me let them see, I be back at G, I'm the star rock. It's your pizza, talk to me swag, full lamba, belu creep walk, tabi leg walk. Charlie Force, if you hold something, 10 CDs for my hand, it be small something. With a few stone boy, make you drop something. Ghana boys, then one off in a jazz something. Charlie Force, if you hold something, 5 CDs for my hand, it be small something. With a few backer, make you drop something. Ghana girls, then one off in a jazz something. Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto. Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto. Give them, new dance, yeah. Samba, don't be Lamba, they don't know this. Shaku Soto, blast and blast.
Imeshika kutoka Kenya mpaka Abuja, yeah. Ini dasu watu tekatika mpaka tembaka kutakuja, yeah. Usikunja sura kakishika sana usishike ukuta, yeah. Usitwaka atuna zondo shaku shaku space. Mini na bantu katu niko Ken. Dazo na bangu za tu na matem. Mini na dadi watu dina gem. Dance na manoti za blue na you shake something. Even if from my hand is a small something. Baby come on let me dance and cloud something. Baby get down low, baby show me that.
Charlie Force, if you hold something, 10 CDs for my hand, it be small something. With a few stone boy, make you drop something. Ghana boys, then one off in a jazz something. Charlie Force, if you hold something, 5 CDs for my hand, it be small something. With a few backer, make you drop something. Ghana girls, then one off in a jazz something.
From the left to the right to the back, if you enter the money, where's that? Feeling gold on the way from the gate, she's amazing. My face is the chance with the gems. Stay alive, let them hate. Get your money, do great. Or repeat, do flex. Or the hip tip, hooray.
Something the party is just done. Helter and the boys, they all come. The ladies on the door, they all smile. Welcome to our kinda, let me show you something. Welcome to the party, it's just that. The Uta and the boys, they all come. The ladies on the door, they all smile.
Mumfa, AK Smalls, Aba Ujo, Aba Go, Femo Lala, Bezu, Prisa Demola, Tasso Tush, Amani, Mr. Fisi, Nikien, Dennis Ajele, Amo Jara, Dariswa, Rajio, Akideli, Okosola, Sey, Timi Lagos.
Sweeter than honey and less than half the calories. The African music mix on the Voice of America.
Kuna manje, kuna manje. Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
عيب ونتي غواتك عايشة ستي بويا وش حل من عيلة أراها دمرت عمق وش حل من قيمة وهم التي هاوية كل طيحك بيدي يام قالت لي ايدي هم الدبيان شكون اللي قال هكذا يصرام 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 شكون اللي قال هكذا يصرام 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 يا مرا اللي فيك الله
Listen to the sounds of the continent, where it all got started on the African Music Mix on The Voice of America.
To hear, chances are you will on the African Music Mix on the Voice of America.
Nafungua ubongo na toa fikra za utumwa kichwani. Kipawa chatoka kwa Mola wala sijatumia ubani. Sitapiki kupata chato watu na gani la butani. Rapu biashara bwana ila angalia usipate sala. Kuuza vitumbua pipi mandazi zote biashara. Usidharau hizo biashara watu watangongoshia msala. Wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara. Mashahiri sibatishi na nitauza nyingi na kala. Na sio utani nyota kwangu muonekana biashara. Wanago ni rafiki zangu tena wakina. Uliza maswali mengi majibu misina. Nakupa rap shule mashairi yangu yana vina. Watu wanachoka sana juu yangu.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Watu wanataka nimkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachoka sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka umkosee Mungu wako.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dila yako.
Nasema achana nao.
Mini akina, biashara ndo ajira. Kama nyimbo zuziki, basi weka subira. Sista piku pata jina, watu napata sila. Waleta choke binafsi na kupanda miziza fitna. Kwa nini tusihishi kama dogo na pina. Hali choke tupe mambo tukati miziza
fitna. Wana choke binafsi, achana nao. Sista pie, achana nao. Wana choke binafsi, achana nao. Money brain, yeah. As if I is what you keep in our sin. As if I Marcella Wate, yeah. As if I is what you keep in our sin. As if I to the Jenny.
Kwenye stage waanguke. So kwamba najua kurap tu hata kurusha tu. Au vipi mfano? Hawataki tuishi wanataka tuke. Amiti nipe biti kwa mashairi na kurupushe. Nikate mizizi ya fitina mizigo ni rononi shushe. Sitaki kizuizi mbele yangu hata mtu huyu ni wangushe. Watu wanachoka sana juu yangu.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Watu wanataka nimkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachoka sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Mungu wako.
Achana nao.
Wanataka potosha dira yako.
Sema achana nao.
kilichokatwa kwa Mola kama kitorubuniwa ni sawa na skali vitani abadili nia ongeza bidii kwenye stage safisha njia funga masikio fanya utakavyo kwa nia sikiliza ushauri wa watu panapotakiwa ufikirie kwa kina kisha tunga jumbe kwa vina wapo wengi wanasema kwao wapate jina
acha sema atakavyo kwangu mimi anga
binafsi acha nanao sister PA acha nanao wanachuki binafsi acha nanao money brain usiwafate wenye chuki binafsi usiwafate sister PA usiwafate wenye chuki binafsi usiwafate money brain
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Air Afrique, les ailes du continent.
Bitene la vie, gwengo na dodo. Iyongo samba, ambiance papa. Lango gela so kekere kekae. Dianda tere timi kalu. Depuis so ami minga monchu. Ichanje mingi mama. Mozambi mogwe shuna bambari. Dali se ma mingbambi okoe. Oh ami sheri.
Tati Tirani inazua tati Libaraso tati Tati Libaraso Hey hey Legia yo mama
Diapa Brador
Cacte Yenne Gaston Madame Godin Annie de Montpellier Yakito Yake toto mo
Amara sibiti mari bombari Lege ayo mama Mozambi mogwe shuna bombari Dale kole mami ngambi okwe Mama ye dati mumona mi Yokoro tene asuku na mi Yeda mi asukula mi Kwa kina so ami na songi Oh ami timi Toka na mbeti za beti mona yani Oh la vizimi Toka na shumo kiape milondo na bongiso
Song,
Kimé.
Looking for tunes? You've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Nalibala mama, ebongi boyokani ye ye ye, nakati andako. Zanga kate bako sala yon son poto kabwana conscience na yon pesa na songi songi onko kakate kolibi sa moninga nzambe soki yoyo kiri kambo kakao silika kakao paso kao di mado nalibala mama e bongi boyo kani ye 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 Kati andako Oko bombe langa kanda na motema omato Ikambo nini ya mabena sali yona senga pardon Yo linga bango to lingi sengai Motema na yo moko eponai Nali bala yo soba swana kao Na bolingo Zanga kate, bako sala yon son poto sana songi songi oko kakate kolibi samoni nganzambe soki yoyoki ni kambo kaka osilika kaka opasuka odimado
in your life, that girl, here the chance. Yes, only chance, ya could roll na a gentleman. Come close, come on me to party dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leon in a dish, na snow white. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We get it sentimental, ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice as a baby come tule. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice as a baby come tule. Tule, hey. Ni pate baby kwenye pa. Police are sure what you drinking.
The African Music Mix, where genius meets rhythm, on The Voice of America.
travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.